King of the Jungle, Rhythm Soj.
Zamzoommusic.org.
Masele.
Yeah. Me a go rap on this one down. Valipina zepeli wa uwo selebu, kifuwa upele mpu, valilo ke mwami kurofa matepu. Aluba utitu, my big shows wa first priority. Havana hit, wa selebu wa mina niti kimoko muko wa shuta kabiti. Selebu ya sina manager, likuwa shelengi za beja. Selebu ya CEO fa media, leveri une mkuti mundia. Mukunga baba satumi, musavali njaze salumi. Wa selebu wa mwama feature, vemu vizanga kwa mashoma singa.
Na wale masele.
Yeah. It's a ghetto music, babe. It's a type of music. You know. Luana Msoji. Yeah. Uselebu kwa mashozi baba visa. Vayosiliza. Hava pumula kimojo eva miza. Mafoni nifikiliza. Lufoni roki lwa mabatan. Fokutiva kozi ya atan. Masulu kwesa mabatan. Vautu angeva zivile satan. Baba takuvizwa ulo ifo. Baba chia vatu baba fo. Matavise yaba vizize kwa shomu vao. Pelisela ivo chwale kifo. Sikuva. Sishimba selebu wa sikuva kuyo performa ukuva. Kwa mashozi. Vangu wangwana mafanzi babo ni selebu wa muva.
Masele.
King of the Jungle. YG. Bring back to my diamond. 1, 2. Waselebu wa mina wao. Batali mele kwa mulao. Ipuza ni munye na hao. Bakona kubuwa za chona wa mao. Selebu yoki wa mangombwe. Sifateo soo kipombwe. Tipina zaeza muswana. Bumaswe wazo na inge ya luana. Selebu wa mavili vili. Tumukozi tujili jili. Selebu ya sina magelo. Anachimwela kiwa mila pelo. Maselebu wa mambunga. Weniva zivile buga. Ungatani wona mingwanya. Maselebu wa jela sina nyenya.
Masele.
Ladies and gentlemen, to all the airplanes across the nation, I salute. Shout out to all the club DJs out there. Managers in a pew, Jimmy Malabo. Managers Pastoni. Hashtag Music Promotions. Kachola Music Promotions. One Hope Transport. Cafe 107. Oliver. Maddy Driver, wa wish. Jeremiah Kahale. Kenneth Kafiwe, Mr. Like, Wamadelele, Short Kid, Venengati, Dangote, Jeff Fuse, Jumban,
Zamstreammusic.org.
Let the music play.